abaako sɛ meyɛfa nnipa mmienu bi a na wɔn a ɔwɔ ne gye wɔ abɔnten adwumadie mu ho wɔhane wiemhyɛn ketewa bi sɛ ɔbɛkɔ tadeɛ mu. Wɔkɔduruyɛ no, wiemhyɛn kamfoɔ no ka kyerɛɛ wɔn sɛ ɔntumi mfa wɔn kamba ɛsiane sɛ na ɔwɔ nneɛma bebree na ɛhia sɛ ɔbɛfa bia kɔ na ɔbɛba na ɔbɛsan fa wɔn bia nso no. Na saa agorɔfodiemfoɔ no mpɛ sɛ wɔbɛtua sika bebree, ɛnti no ɔhyɛ ɔbɔ mmɔden a sɛ ɔbɛhyehyɛ biribiara sɛ mbɛyɛ a ɔbɛtumi asua sika ketewa bi. Nanso no ɔbɔ mmɔden a sɛ ɔbɛtu akɔ wie mu. Ankyɛ koraa na saa wiemhyɛn no anaasɛ aeroplane nso no wɔbɛhwe ase. Plane no bɛhwe ase ɛwɔ biribi a yɛfrɛ no ground effect. Sɛ ground effect ba sɛ nhwerɛma a ɛwɔ aeroplane ho ne asase nso no nso bɛhyia mu a ɛnam saa deɛ nkyerɛ mmerɛ na wɔ ɔpɛ sɛ ɔtu kɔ wie mu no saa mframa no ammoa no ma ɔntumi ankɔ soro, nti na wiemhyɛn no ntumi nkɔ soro. Na wɔtiriyɛ ɛsiane sɛ bɔne biara anka wɔn. Mmerɛ a ɔbaa wɔ ne ho nso no ɔbisaa wo ho sɛ ɛneɛ na ɛsiiyɛ. Baako nso ka kyerɛ no sɛ yɛhwe ase wɔ te sɛ baabi a yɛhwe ase wɔ afe a atwa mu no. Te sɛ saa nnipa mmienu nso no, yɛmu bi nso mpɛn bi nso a yɛdwene sɛ Nyankopɔn mmara no ɛnhia ma yɛn ɛsiane sɛ yɛyɛ nnipa foforɔ anaasɛ ɛden paa ma yɛn. Adwendwene te sɛ adwene sɛ yei no ɛma yɛdwene sɛ ɛma yɛhu sɛ sɛ yɛdi mmaransɛm so a ɛnhyira ba yɛn, na sɛ yɛni nyame mmaransɛm so a bɔne bɛka yɛn ho. Ɛberɛ a wɔfrɛ Harbili sɛ ɔmɛyɛ asɔfoɔ a ɔdi asɔre nnwum no, ɔkaa sɛ ahoɔden a ɛwɔ asɔre mu nyino ɛda asɔre ma a ɔdi nyame mmaransɛm so. Sɛ ɔdi nyame mmaransɛm so a ɛnhyira bɛba. Sɛ yɛyɛ asoɔden sɛ yɛnni nyame mmaransɛm so a ɛne hia sɛ deɛ ɛdi kan no yɛka kyerɛ yɛn ho sɛ wei ɛmfa yɛn ho. Deɛ ɛtɔ so mmienu no, yɛdwene sɛ nyame asɛm nni mu, anaasɛ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yɛdwene sɛ ɛden paa ma yɛ yɛntumi ne nyame asɛm so. Mmerɛ a ɔhene Solomon a ɛwɔ te ase no, Nyankopɔn ka yɛn sɛ mɛgye wɔhene afiri wo nsɛm na mede bɛma wɔsomfoɔ baako bi. Ankyɛ koraa no odiyifoɔ Ahija bɛyii saa asɔrefoɔ adi a yɛfrɛ no Jeroboam a ɔsodiyifoɔ no ka hyɛ ne bɔ sɛ onyame de Israel ma no bɛma no. Na Jeroboam no wɔyɛ asomfoɔ na ɔtu kwan da bi a afe biara kɔ afiri Ephraim kɔ Jerusalem. Mmerɛ bi a ɔtu so akwan nso no, odiyifoɔ no bɛhyɛ ne bɔ sɛ mede Israel manko du bɛka wo nsa ho sɛ wodi me nkyerɛkyerɛ so ɛne memmra no nso a mɛka wo ho na mede Israel ma no bɛma wo. Mmerɛ a Solomon ɔtee saa nkɔmhyɛ yi no, de bo fu yɛ, ɛnti no wɔto Jeroboam afiri Jerusalem kɔduru Egypt. Mmerɛ a Solomon wuiɛ no, Jeroboam ba Israel bia mu na ɔbɛdii Israel kɔdu no mu anim. Nanso no Jeroboam na wɔyɛ nneɛma a ɛyɛ ne nneɛ ɛbɔne. Ebi te sɛ ɔma Israelfoɔ no som nyame wɔ Shekem. Nanso no wɔde nnwumadeɛ ne nneɛma bɔne bebree nso ba wɔsom mu. Na wɔdwene sɛ Nyankopɔn mmara nsɛm bi nhia ma no sɛ ɔbɛdi so. Ɛnam saa wɔ nsi no so ne n'abusuafoɔ nyame kum ɔno ma ɔdi n'akyi nyinaa no. Ankyɛ koraa na saa Israel kɔdu no nso no Nyankopɔn de wɔn kɔɔ asom mu. Te sɛ saa nnipa mmienu no a ɔtu kwan anaasɛ wɔn aeroplane hwee ase no, yɛmu bi kyerɛ sɛ ɛhia sɛ yɛbɛde Nyankopɔn mmaransɛm so, na sɛ yɛne Nyankopɔn mmaransɛm so a yɛnnya nyame nhyira no nyinaa no. Ankyɛ koraa na obi a frɛ no Naaman a na ɔdi mu nso atu kwan firi ne kurom kɔɔ Juda ɛkɔhia ɔhene Jeroboam sɛ ɛbɛyɛ ɔbɛnya ayaresaberɛ. prophet Elisha. Now you were training him and so uncle a deal for Elisha and ho. So be yeah, obey man yeah, sample. Elisha and so catch and say call Jordan sweetening more na co busa on ho a tussle and so name and both for you. As I said, Odi for Elisha and Empo, I'm Michiano. Or catch and say, Uncle Sumna, Uncle Jare, and Tossum soon. Now, or per se, now or Jane say, he has a baby, be a demo, Elson Pass, and a baby, Obenya, Yarisa. Fortunately for Naaman, convinced him that regard, Naaman, a Nipano can also a for say, would bring one uncle, dear, Odi for a country. Would be near kind and so into a choir or Kosia or a sunimo and ne yari and so on yari saba. Say you don't remember him so. Say, and here say so and I say so. Young and she answered by your home. Following the Lord's command. Say you don't remember him so. Lehi, and I'm so in your Simpsons, asked him into Odina Bussia for him to quite a free Jerusalem by American Monsignor. Na Lehi to the man so for said, only snap in tea, only Yamia Simso. Nanso Emra, Onya, Yakupo Kachin, sir, on some manner on San Court, Jerusalem, Uncle Fat, Branson, and Brano. And the man, you know, Odia Nimonson can say, oh, where you might kiss a dim power, you ain't to mean yet. Nancy Lee, Nephi can say, Obeco, no idea, Yamia Peswan. And I'm so coin or coffa, treading by, trends and the binds, and there. You will be beat to Book of Mormon. And maybe your heart. Ah, your dream, sir. Say, Ninja, me, Ninja, me, ransom, so, and I'm a betty, I say, as I say, Yantisa, any pebbier. However, Nelson, say, did you dee, a dinner, me, ransom, so, a bell boy, a mania, a more effing and couple, we bena, as some James Effing Hall. Odi for Joseph Smith, Busa, and Yame, Premier, you know, Sebeya, Martin Harris, and Sabeka, and Trenner Kakrana, what translate no? From Harmony, Pennsylvania. So, Odebe Free, Harmony, Edebe called Palmyra. Emrebia, Joseph Busa, Radin, Radi Castle, Debbie. Martin was seeking to use the translation. Now, the internal Busa said, not Martin Purcell or Nensaka Sancho Train, Sebeya, Obeka, Tren, Nayanko for. Say me ya omo beti ni woni Joseph me ye nasi. Ne to ma Joseph busa na to so mi ensa na Yakobon kan say Martin em fa tronkronkron no ko. Na okoyira no. Na sadia Joseph me sua ye no e ma ne kan say on Yakobon e she e ka kire o say ko ye bibia ye de nyame aka no. Na we nso betimi aye em fa to ho amaye. Say ye di nyame mran sem so a. Then she ran by your home. A boy, a pam says, so would you memorize him so well? Won't call any name more. Ubenya Dankwan, what cost I catch you say? Me and Yami, I'm well home, bro. Emma, all my old swimming. Nayam and Egypt, some mature at one more or dummy, now some. Obedience to the Lord's commandment. See, didn't you memorize him so? A man, your GD, oh, yeah, yeah, bravo. Na ye nya ahoden se be ye be nya ehia mayen and return to our father be boan so abe amaya ko nyankopon ahima mo me bon pa se debian so no ye nyina be ba nyankopon ho na ye bere nyame mransem so sene me ya obetimi a hyrayen me dia dance ye se ye nyame mransem so a en shref na hima mo ba ye ho nyankopon ne doba Jesus Christ ti ase. Book Momo and Yankopon interest him. Now, President Monson, your OD4 TS, Yemri Mumayan, where Jesus Christ to Demo, amen.